Peng ni Ayala na gang ilinyora design ya nyara 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 Mratu na Iran bila haya na gat ni kila lo ya jana Jokes on you na tupima liars Manzioni nini mnafanya Mavedi walipuma fire ha, exactly nili wadanganya Warazi walipuma fire ha, exactly nili wadanganya Peng ni Ayala na gang ilinyora design ya nyara 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 Mavedi walipuma fire ha, exactly nili wadanganya Warazi walipuma fire ha, exactly nili wadanganya
9 months unatake kudeliver tukone urumo kwa nless unamimba Gwa east imepeleka vijana wengi inda it's high time Kenya iku illegal Neri wangu shake inde CBD njoka kwa rada ukikojota kushika Mr. at least try joku behave staki dami mwagiki my linen t-shirt Nasikia mna ntafuta ha, maka mna nfota kwa duka Stepa, miuka nyaga kubo kikuja sana perhaps utakundwa Unafaa kujua nani ndo kushuta before kunukisha imta uneza juta Mbepa, siufungia gunga kuna ni Sunday msaiju amefunga
Mifliska pizza Africa ni wachi hipot kizima ndio Nyara nyara bali wakadinali
So hiyo ni ngoma moja safi kutoka kwa album yao Victims of Madness Kama hujaicheki man, inafaa uende through cheki hiyo album
Yeah, album ya Cardinali Victims of Madness hizi hiyo album ina flow charts ina top kwa charts. So kabla leo wamesema waende check out hiyo album. Yeah, and I'm Kimzi your host. Yeah, and on this episode tunaongelea basically past events zenye zime happen between ukicompare the Christmas event ya saizi na ya kitambo. So sasa tuone Clinton your views on that.
Manzi kitambo manzi ilikuwa ngafiti mnakumbuka manzi
azi
hiyo ndo siku mnanuliwa manguo safi safi mse azi hiyo ndo siku mnanuliwa nguo mpya manzi alafu na hiyo ndo siku mnapelekwa manzi out ndio mnaenda airport TV na familia yenu ndio na siku hizi mse manzi tumebeat nini mbaya
Eh msee wasaji peleki out msee unakaa furniture ni aje hizo ma time nakumbuka tulikuwa tunaenda ocha msee tumetoka tu familia mzima mnaenda mnakutana extended family ma uncle ma aunts wote yeah mnajuana na makuzo so hiyo time ilikuwa anga interesting so hiyo maybe kambuzi kameangushwa hapo hivyo so hiyo ni nyamcho majioni yani hizo ma experience ilikuwa fiti mlikuwa mna get to juana at hiyo time ulikuwa mna interact na msee hadi unakosana na kuzo squeeze hadi hatujuani squeeze yani squeeze ili change kabisa
zero story manze sasa hizi hadi watu wanaweza enda hapo manze msee unapata una mari kuzo wako jamjuani msee
yeah so hepa my events za family
so mimi kitu ili make Christmas zangu hizo my days them days ilikuwa kwanza McLady si mnakumbuka McLady lazima McLady lazima ilikuwa Chrissy haingeisha msee bila wewe kubaiwa McLady sasa ilikuwa McLady mlo pia lazima so sijui Clinton yako ulikuwa una value nini mostly hizo ma time
Hey manze, hiyo ndio ilikuwa ile siku unakula kitu unataka, si ndio? Unaambia tu madhe, hii lazima upike manze hii siku, si ndio? Hiyo ndio ilikuwa siku ya kukula, hiyo ndio kitu mimi nilivali manze hizo ma time. Alafu tena kupelekwa out hapo hivyo nini swimo, hiyo ndio siku mnaenda swimo mse.
Yeah.
Unacheki hadi mzae anakubali tu muende swimo, si ndio?
Hey, so hizo ma time vitu zilikuwa, vitu mingi tulikuwa tunafanya interesting. Mimi hizo ma road trip kwenda ocha, kuchill out na makuzo, nini tena. Yeah, hiyo food ya sector, hiyo sector ya food yani. Hiyo pia tulikuwa tunatesa. Hiyo lazima tungekula fiti. Eh, kabisa. Eh, so basically tulikuwa tunajibamba, yeah.
Yeah, na just story. So hizi saa tuko ile mood ya Chrissy. So mnajua tu wote lazima parting msee parting lazima ni kitu saizi lazima ile month msee asee kwa safari so jibambe wa party yeah so and just story jua kuparty na fart like tuenda kwa party ya some few hacks
yeah.
Mnajua kwanza tuko under hii time ya COVID so yeah clean tunezaanza na hack moja unza wa party ya gani
Hack manze bana ndo msiandwe bana. Sasa hii ni Chrissy bana lazima mjibambe, si ndio? Hata ka COVID iko lazima mjibambe, si ndio?
Yeah.
Haki ya kwanza manze, usiache kiatu nje, si ndio? Unachaje kiatu nje bana?
Yeah.
Si hapo nikaa tu mmejianika, si ndio? Umanika kiatu nje. So msiache maviatu nje manzee. Alafu kimzi tuambie hiyo haki ya pili sasa.
So haki ya pili which ni crucial ni all about the volume of the music yenye mnatumia kwa hiyo bash tuseme. So inafahamu kwa considerable, kwa hiyo volume inafai kwa tu medium volume. Unajua high volume definitely ita draw attention ya the neighborhood hapo hivyo. Na definitely kuna wasoro. Unajua tu lazima kwa neighborhood kuna wasoro, so kwa music lazima mkwe mmeconsider sana.
Alafu hapo hivyo, after me reduce volume definitely kitu ingine inafaa ucheck out pia ni mawindo, any opening like ita let go your sauti inje, unaona. So at that point stuff itakuokolea hapo, obviously definitely ni kufunga mlango na kufunga windows. So hapo hivyo utakuwa umeminimize sauti, itakuwa inakuchomea eh. So hapo mtakuwa mnaguza kapati fulani to fit underwater.
Eh manzi. Alafu tena hapo inafaa ukue umemind the ratio manzi. Ratio ya super na maboy, si ndio? As in no time bana mko kwa bash manzi hapo ndani, kila mtu ako occupied, kila mtu ako na wake, si ndio?
Yes.
Isikuwa ati kuna jamaa mmoja msema msimama solo manzi. Anaangalia tu.
Mpenzi mtazamaji.
Lakini anakata maji.
Eh manzi. Alafu hiyo haki ya mwisho
kimzi hapo.
Haki ya mwisho of which pia ni crucial pia. Then definitely ni bash, ni parting. So mbona drinks zikose msee? Drinks lazima, so eh, lazima tupati kwa lit. Nizo nasemanga party bila drinks na ladies msee.
Yeah.
I make.
Yeah,
yeah, so those are the hacks and you literally manage go offer and at least in a cup of help it time ya it festive season. So our trivia question ni between the 25 definitely this month December, between the 25th and 31st of December, ni gani una consider more valuable to the as compared to ingine? So hit us up at our handles in vibe_podcast kwa social media platforms zote.
Yeah. Alafu as we check out, tungependa wanze ku appreciate man kwa same show support nini hapa kule. So kutoka approximately kutoka next week we will be giving you more episodes vitu flani safi safi pia. Yeah Clint.
Alafu tena hapa nikimalizia, the people wenye nataka kuwa big up manzee sana ni hizo 17 states kenye tuko saizi.
Yeah.
representing 17 states, ndio?
Yeah.
Kenya to the world, ndio?
Kabisa.
Yeah. So as you wind up, how about to wind up na Samoa Cardinali?
Yeah.
Triple XL.
Lighten up the mood.
So manzee, I've been Kimzi, your host.
Na Clinton hapa, your host.
Yeah, Elvo, always flexing on our access,
huh? One day, Merry Christmas. Now see how stay safe. Is valid, like money team you noto. Triple XL in your jacket, nime go loco, stay skia joto. Mina niliplan hizo koto, manza I made it big as a lotto. Wako chute, my fans FM ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, like money team you noto. Mast nilipitia kando na wasoro, shandika journal. Ati mast mege ukatano, skila hustle na ingiza muscle. Nyongo loco wa dance floor. Next thing, gunshot. Tulimtoka tu vi clean before shit joy get real. Atunanga saa, ata minutes in it, team no sleep. Views flani, zimerunda mgali, suko Paris. Njeri asha kuwa addict. Friday clubbing, Sunday tunaona padri. Site nangoja verdict, ati juu ya gun tulikari. Though according to ballistics, inaonyesha joe li miss it. Na unachocha body count, ati imefika sitini. Saidi waliko skipindi, ati walikuwa mekujia mwili. Pop boy DCI wali kusha ucheze chini. Triple XL ndio jacket, nime go loco, stay skia joto. Mina niliplan hizo koto, manza I made it big as a lotto. Wako chute, my fans FM ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, like money team yon doto. Triple XL ndio jacket, nime go loco, stay skia joto. Mina niliplan hizo koto, manza I made it big as a lotto. Wako chute, my fans FM ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, like money team yon doto. Domgrande ndio logo, tunawapa moto, kakifaru ndogo.
Leta utiajungiza joto, mshikaji utageuzwa mshaki na arosto. Ganji mionanga kwa ndoto, misi na mchoro, manzi mini komsoto. Manzi alilipa na mtoto, sababu ya botolo nimebaki na alosto. Stage mupandanga na kondom, girls kamisi wanazirusha random. Ndawafanya vinyo alifanya, kaldrogo kalisi, mother of dragons. Leta mengo, mini leta vita, sabu kani damu itatiririka. Kani bundle zangu ni magiga, misi binadamu enda ita Jesus. Manzi yako, yu ni ita Zedi, ati munga mini papi. Pull up na ngeus hatari, na wala simlami hamela nin popping. Nime come true kama atheist, kill ndani ya Moscow mwarabu ndiyo racist. Kill kila kitu vi authentic, sare DCI wakistadizo forensics. Story ya kutoka kehuti, kwanini nimekimbisha wangapi? Deep is the street bila utani, ops wako wapi ni chipin maukapi. Mwitu wa Mr. Macontraband, nastaki mabishano. Mwitu wa Carlos Gambino, Lucky Luciano. Triple XL ndiyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplanizo koto, manza imedit bitches a loto. Wako tute mafans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lagma ni team yondoto. Triple XL ndiyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplanizo koto, manza imedit bitches a loto. Wako tute mafans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lagma ni team yondoto.
Triple XL ndiyo jacket, kama ni awadhi haiko kwa market. Fala alikuja na babake, duanzi, watu alirudi na makraches. Nivi simple boy ndio manake, sweet kuma bangi, waragiza masachet. Super bache uwa garache, drende limdishi tulimfanyaga buffet. Hii ni wrong dende kumamake, kuzoza nlazima cause nigga we popping. Mbono unabanja na masanse, kafanye mpasho unapenda reporting. Bonga hapo iste na ustoke, lakini hizi street ustoke. Wali uma bro I washe, lakini situ lilipa bot now is okay. Sifatagi weather, kwa kila weather na dugaga weather. Pale gesa, tunarowesa, vibe imewe, we kweza. Buda wirashi, lize chesa, unge tulia ni vile huna pesa. Ni heta na tiana ni penda, hiyo return to sender. Hini ya mamori wa nzenza, wale wameshika mangondo. Hini ya wasupa wamebeba kubeba, this ya napita na rono. Kimia, kimia abudo siponge whatever, kimia nisikize inoro. Kwanzo ya fala nifanye favor, zima yo fegi ni washa kikoro. Fuck it, fala tulimpata offside. Ngumi mbaka meze taxin, kumbe unaga mdomo ukiwa offline. Malapi tulibaga hostel, tulenda kuziuza wholesale. Itabidi mekula mabakshi, shende kidishu na juaga we all fine. So wezi ni show na mix, naingiza biashara ndani ya form. Backstage nina mzinga ya chrome, sigara na jaba ya kari yako. Hiyo ndio hali ya show, wachana na mimi pambana na hali yako. Siwezi marinate poko, siwezi jichocha na ma reaction. Boom.
Triple XL ndio jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplanizo koto, manza imedit bitches a loto. Wako tute mafans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lagma ni team yondoto. Triple XL ndio jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplanizo koto, manza imedit bitches a loto. Wako tute mafans FM ya inoro, off time ya roadshow na pika kikosho. Team kuyondoa kwa msim, kuyondoa kwa msim, kuyondoa kwa msim, kuyondoa kwa msim.